rise, oh Lord. It's naga gaga pun kai, no kin weki ke buraya ya. O were ndi eji eji. Ndi ene sirike, ndi ne weki nwa bia boro ha. Enwegi mmadụ, oge onweghị ga-abụrụ ha mmadụ. Enweghị ikwu, naanị gị ga-abụrụ ha ikwu. Bilie n'uche eze gị, bilie n'iwe. Chineke. Let God arise, let my enemies be scattered. Oh Lord arise, let my enemies be scattered. Oh Lord arise, let my enemies be scattered. Oh Lord, my God arise. Oh Lord arise, let my enemies be scattered. Oh Lord arise, let my enemies be scattered. Oh Lord arise, let my enemies be scattered. Oh Lord, my God arise. Oh Lord,
oh Lord, my God arise.
Oh my dear Lord, my dear Lord,
my
dear Lord,
my God arise.
Come and fight the battle for me, I cannot fight alone. Come and fight the battle for me, I cannot fight alone.
Oh Lord,
my God arise. Oh Lord, my God arise. Oh Lord, my God arise. Oh Lord, my God arise. Oh yes, oh Lord, my God arise. Oh Lord, my God arise. Oh yes, Lord. Chine konye we mudo chine kem. Chine konye we mudo chine kem. Bianu boro maga, onye je manu. Bianu boro maga, agan keso rezo. Bianu boro maga, nesoku, nika lehen. I cannot fight alone, I cannot fight alone. Bianu boro maga, onyu kuno baga. Bianu boro maga, chika de biodobu. Onyore bube dododo. Ekere ha na bu, abu nke fero le. Fero keshiri ha, si na aga ye megari aru. Onyore bube baroso webe ya, eze m. Ina putara ale, na ka fero nezi ya. Imere ka fero wa, wano simiru ye. Fero nke wege wa, Wegeko, Veronka Lugidi, Eze Bube Tije ya, Veronka Magankukwa, Eze Bube Tije ya, Ekechiri Ekechi, Asina Magangamiye, Eze Tije ya, Konu Kuronja Wekwa Ma, Papa, Papa, Benu, Benu, Eze Benu, Oh, oh Lord, my God arise. My God arise. Oh yes,
oh Lord, my God arise.
Eze bilio,
oh
Eze bilio,
my God arise.
Eze palio,
oh
Biko cherwe ma,
my God arise.
Wero kumo sangawa,
oh Lord,
Ebe mnasma ya,
my God arise.
Wero kumo sangawa no,
oh Lord,
Eba na mumwa,
my God arise.
Wero kumo sangawa,
oh Lord,
No pori jele,
my God arise.
Wero kumo sangawa,
Oh Lord,
yes, I put you down.
Oh Lord,
yes, I put share my God. Nazamo ekpere mpere onura kwam nyere maka nazamo ekpere mpere chim onura kwam nyere maka zanzan
sanu moku kim na bo nyere maka
ewo zanzan
sanu moku kim na bo nyere maka
chineke biazai onwere ndi na sude na si ruo le mgbe ka ha ga esi ni suda were onwe ha papa oge eji atọ na-agba eruola n'ihi na agwọ emeghị o ji bụrụ agwọ ụmụntakịrị were ya ka eriri oyoyo palie n'iwe bilie bịa ma iji buru chi papa zanzam zanumoku ewo nke m na-akpọ nyere maka eze zanzam zanumoku ewo nke m na-akpọ nyere maka ewo onye gele mu nka ma mụ ka nka ịma na ụmụ mụrụ anwụsịala ka nwanyị n'ebe chineke m ịkụ ka ma n'ọnya bịa n'ụbịa nyere maka esiri anwa don't worry yourself stop crying aga ma bụrụ gị onye enyemaka ewo aga ma bụrụ gị ụmụ bụrụ gị mụ nke mbụ na nke abụọ na nke atọ na nke anọ na nke ise awọrị n'onwe gị nwanyị aga ma bụrụ gị onye enyemaka mbike gburu obi m ka chukwu m ji arụ ọrụ mbike gburu obi m ka jehova ji echeta m mgbe dibụ nwasịrị nononono na agaghị ekpezi ike n'omume ka chukwu m ji arụ ọrụ ya mere zam 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 chim zanumoku ewo nke m na-akpọ nyere maka amakwụrụ m mmadụ ka o nyere maka ejekwuru broda m ka o nyere maka agakwuru m ọnkụ ka ọnkụ wee nyere maka ọnkụ wee chụpụ m n'ụlọ ya agakwuru m sisa ka sista wee nyere maka sista si m biko labanụ n'eziokwu n'okpo ga adịghị ma chia agakwuru m gọvanọ ka gọvanọ nyere maka gọvanọ si m naba naba na ha nọ na ezigbo mitin agakwuru prezident ka prezident wee nyere maka prezident si m nọ na ya nwere bọ na-eje n'ọga ga-enyere maka n'ọdị ya ọsịsọ ụmụ ụwa n'olu m mmadụ nwere ike ịghara ịpụ gị mana mgbe jehova chetara m akwa mgbochi wee kewa eze ebube na mụ zanzam
zanumoku kem na ọ nyere maka
chim zanzam
zanumoku
Naija Highlife
kem na ọ nyere maka.
Yes, Lord.